olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/samoan.
E se reporti ele company fa taufale ilunga ole upenga tafa ilangi le domain olo fa ali aile alute isi lalo le tau fa taui fale of Italian ai e moni olo yai ni ese senga i se tete ma territory ai se va inga lautele elata ile lima points na pa uwai le tau fale pe fa tu salea ile lima se fulu wa fe tala. O le reporti na wha maapopoina e Dr. Nicola Powell, maana ia tā ua, e ui le pa ute isi ilalo o le tau o le whaatawina o fale. Ai o loo tūmau pia le maa wa lunga atu o le tau o fale, na ilo o le tūlanga na yai ai le ipepesi le wha ama i coronavirusi. I le tele o aai mata ulanga i ausetalia nei, o le average po le median price, o le tau o fale, e tasi tesi male o 2 miliona tala.
While prices are falling, and they have fallen rapidly over the September quarter, they remain significantly higher than what they were before the recent pandemic property boom. It does vary depending upon the capital cities, but we've got still got all capital cities above what they were pre-pandemic, anywhere from 17% to 47%.
Na whaali e Dr. Powell o tangata na whaatau o lātou fale pēna talia tā losanga mō mō kesi iluma atu o le pepesi o le COVID se fulmona iwa. O i lātou na o le totele o lo oise tūlanga whainga tā. O na masalo na o vātu le au whai o le nononga tupe po o le loan na lātou tā losanga ina. Na ilo o le tūlanga o le mawhai o na tōngi tōngi. O le negative equity. O le awha i lea ua pa uwa i le tau moni o le fale, mai le tau na e whaatau ina ai. Whai ma whaata ita inga, na e whaataua le fale i le miliona tā la se la wafe. Ae o le tau, pe ato e whaatau ina atu le fale le nā, ua nā o le miliona tā la. O lona winga e se la wafe, ua e ngā wai, po o le negative equity.
I think the segment of homeowner that is more vulnerable is somebody who bought at the peak, somebody who extended themselves too far and put themselves into financial vulnerability. Those homeowners that are looking to sell now, that's where it places them in at that risk category because, you know, they may be now in negative equity.
Na whaalia fo'i ile reportia Dr. Powell, o le isi vāenga o loo silio nā awhia i le tau o fale, o i lātou o loo rent po o loo nofo maututongi. Na sāu noa le whātonu ala company, le prop track Cameron Kusha, e le o to atele ni tangata o loo fōina o lātou fale e maututongi ei nisi, mō se taimi umi. E pei o le taimi le nei, o atele ina ofo i tangata mō se taimi pūpuu fale, e pei o le Airbnb.
The number of properties listed for rent on realestate.com.au is down 35.5%. So we've seen a significant reduction in supply. And at the same time, we've got more people renting because there's been less investor purchasing. But also we've seen a big fall away over the last year and a half in first home buyer borrowing as well.
Cameron Kusha, Ole Prop Track. O se tūlanga olo omatua whainga tā mōnisi. Ai meise tina ma whānau o loo sa iri la fitanga o na o le sāwā ina i totonu o ainga. E pei o le tina o Tracy, e atoa le tausanga o momoe malana whānau i totonu o lana tāwale o na o le leenga fatia o le tau o le rent.
I was working, but I couldn't afford private rental on my own. I was only working part-time. I had 5 children to raise.
I le tala i le tupe a le mālo tele e pei o nga laulawina mai le pōle a solua na te anei. O loo ao fi ai ma ni fale e tolu se la wafe o se vaenga o le Housing Australia Future Fund lea o le āluai le se fulu piliona tāla. Na whaalia e le whaatonu o le Australian Alliance to End Homelessness, David Pearson, o se sini autū tā ua mō le mālo ma le atunuu, le fesoswani i tangata umai yei se fale po se no fuanga malu e no foai ma moe ai ma le saonga le mu.
Because if you commit to ending, you've got to think about what it takes to do that, and that we've got to think about what it takes to end for the most chronically experiencing homelessness, to think about what it means for Aboriginal people who are disproportionately represented. That should be the standard in Australia, that you get access to housing and it's rare, brief and non-recurring.
Le whaatonu o le Australian Alliance to End Homelessness, David Pearson. O le reporti na whaamapopoina e Deborah Korwak, mo le SBS News.
Toi fia whaafofonga i nisi tala whaapea? Whaafofonga i le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po o whea lawai mawailau podcast.